Sisi kama Department ya Social Services tuko na jukumu la kuinua ama kuempower kina mama. Na miongoni mwa hawa kina mama, especially wale ambao wamejituma, tumewasiliana ama tunashirikiana na Department ya Finance ambao watawafanyia training, wajue ni vipi ambao wataupload hizi tenda zao katika IFMIS, kwa sababu tumetoka kule kwa hard copies. So tutachukua wale ambao wako tayari na zile certificates ya registration ambao tutawafundisha ili waweze kukompete actively na wale wengine ambao watakuwa across the county ama across the county. Hatutaki kuacha mtu nyuma.